Exclusive from Zama Putzi.
Na de Zambia enjoy yo.
Bon bigger yo.
Sabjiyo.
What's up with no?
We live in harmony. We live in peaceful. We live in harmony. We live in harmony. We live in peaceful. We live in harmony. Muchalo chesu, picha Zambia mwele sana lomba paleni wakateka paleni ntungulushi. Muchalo chesu, twaka na corruption, twaka na fighting. Zambia ni blessed country, I love my country. We live in harmony, we live in peaceful, we live in harmony. We live in harmony. We live in peace. We live in harmony.
Muchalo chesu cha Zambia. Muchalo chesu cha Mtendo. We live in harmony. If you ngona ine ni samoni, ngakushiti la fole na kamoni. Epo twapoke la fio buntunga, utufio ngoma umfapo nitunga. Ukwika la pisu kolikunga, twatasha watata waka unda. We live in peaceful, no ifio ngo Zambia ni peaceful. Kantiri bonse waishiba, ngata waishiba, fwile waishiba. Yo.
We live in harmony, we live in peaceful, we live in harmony. We live in harmony, we live. We live in harmony.
Muchalo chesu cha Zambia. Muchalo chesu cha Mtende. Icha Mtende. Ichalo chesu cha Mtende. Tutwa lilino kubombela chapamo kwebe na Zambia. Na bakateka juba pepele chapamo kwebe na Zambia.
We live in one nation. We live in one Zambia.
We live in harmony.
We live in peaceful.
We live in harmony.
We live in harmony.
We live in peaceful.
We live in harmony. Muchalo chesu cha Zambia. Muchalo chesu cha Mtende.
Let's work it together. Tutwale chalo pantanshi. Uku womba pam, uku afwanam. Hebu ya ntanshi. Bamayo na watata. When you mene kashi, we are one people. Nukuru wa kwanshi, umuntu kubombesha. Nukulanda kwanshi, wombesha, wombesha. Nalesa pantanshi. Emerson, where be dead the first stone? I see you.
Another Tilipo Entertainment production.
Sounds of DJ Snipe, ladies and gentlemen.
Zama.co.